ciidamo gaarka miis boolis loo yaqaan iyo kuwa aan soo maray Ethiopia oo dhinaca iyo koox al-shabaab oo halkaas ayaa wadatay ilaa koox shabaab iyo toban magaalooyin oo dilay gaarigii GIA oo tan dhaawac horaa ay ku wadeen gacanta laga dhigay intii kalena way soo farxadeen way xajinayaan khasaaraha soo gaarayay ama ma jirayo kooxdan al-shabaabkaana dee waa kool lasmacaadi oo la dameeyey oo la baacsanhayo oo dadabka laga dilayo waya waa dad dadabka laga dilayo oo baxsanhayo waya dad dagaalabaya ma jiro innaba wax khasaara oo ay jeesteen oo ciidankii la dagaalamay ay u gaayeen ma uu jiro.